Umuhango wo gusezeraho bwa nyuma Colonel Joseph Karemera wabereye mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda agaruka ku bigwi n'ubutwari byaranze nyakwigendera. Perezida Kagame yavuze ko yari mu bafashe ya mbere ku gitekerezo cyo kubohora igihugu. Perezida Kagame yavuze ko hari hashize imyaka ikabakaba muri 50 amenyanye n'uwo nyakwigendera. Yavuze ko nubwo yitahiye yari yarabonye bimwe mu byatumye yiyuha kuya.
Nshaka kuvuga nuko nubwo atagifite ubuzima bwe kuri uyu munsi, agiye yarageze igihe cyo kubona ibyavuye mu mbaraga mu byo yagizemo uruhare. Uyu munsi birahari, adusize ejo bundi, ariko mbere yaho yarabibonaga, yarabibonye igihugu aho cyavuye arahazi, aho cyari kigeze sizabibonye, sizabizi.
Mu ijambo rye Perezida Kagame yibukije ko nyuma yo kubohora u Rwanda igihugu gihora mu ntambara zitandukanye, nta gihugu cy'amahanga cyangwa undi muntu wo hanze y'u Rwanda ku giti cye yeruye mu mazina. Gusa yongeye kumvikana avuga ko hari abashaka guhora bagenera u Rwanda uko rwabaho n'uwarutegeka mu mugambi wo kuryanisha abarutuye.
Bigahora buri munsi, buri munsi. Bakaza bavuga ko badashaka uyu, bashaka uyu. Bine ukwiriye kuba iki? Mwe na rimwe waba wabamenye ukababaza utari ko harya wowe ubwo ubifitiye uburenganzira ki kubwira Abanyarwanda uko bakwiriye kuba, abakwiriye kubayobora. Uko byabaga bityo niko byadindizaga kuri byinshi dushobora kugeraho, ndetse bigashingira no muri twebwe ubwacu. Murabizi ntabwo nirwa mbitindaho, hari n'abo tutakiri kumwe kandi bari bakwiye kuba bari hano, hari n'ababitakarije mu buzima.
Bwana Kanizuyusi Bihira, umusesenguzi mu nzego zitandukanye, yagerageje kudusesengurira iby'imvugo y'amarenga ya Perezida Kagame.
Abo bumvise harimo ibihugu by'abazungu, ntakwirirwa mvuga amazina wenda kubera ko bimwe tunafitanye n'umubano mwiza, ariko hakabamo abantu n'ubundi baturwanya. Nonese nk'igihugu ubona twohereje ambasaderi bakamwanga. Aba kabiri numvise yavugaga ni abandi kuko barwaniye igihugu, ariko bageze mu gihugu bagira imyitwarire itariyo ishakwa n'inkotanyi. Abo ngabo natangamo urugero nka Kayumba n'abandi bakorana. Ni ibintu byumvikana, yari umurwanyi mwiza, yafashije gufata igihugu, ariko nyuma imiyoborere ntabwo yayishimye, ubwo nawe wenda yari afite ibitekerezo bye yashakaga ko bikurikizwa ntibyashoboka. Ariko umwe bagatakaza ubuzima, twavuga nka mucuti we Karegeya, uzi ko yaguye muri Afurika y'Epfo, yaguma hano mu Rwanda wenda ntacyo aba yarabaye.
Kuri iyi ngingo Perezida Kagame avuga ko Colonel Karemera yari yarayirenze, yemeza ko yagiye ahura n'abamugerageza mu bihe bitandukanye ngo abe mu murongo w'abasenya igihugu, ariko akabima amatwi, agasaba n'abandi Banyarwanda kugera ikirenge mu cye mu nyungu z'igihugu.
Kubwira buri wese niwe ukwiriye kubura iki, niwe ukwiriye kubura iki, niwe kuki utari iki. Bamwe bikabajya mu mutwe, noneho bakibagirwa ya collective, kwa kundi dukwiriye kuba twuzuzanya mu mbaraga za buri wese azanye kugira ngo zitwubake twese, zubake igihugu. Abantu bagahora ari aho ari kugira ngo abantu bajyemo umwiryane pe biraba, ndetse birakunda kuri abo ngabo bashaka gusenya igihugu, kudusenya. Ibyo rero navugaga byaje bikajya no muri twe. Icyo nshimira Karemera kandi n'ubundi nicyo cyagombaga kuba, abo bantu baramugerageje baturuka impande zose, bagashaka kumubutebo buyorivu zabyanye.
Koloneli wavuye ku rugerero Kamili Sadiki Karege ni murumuna wa Koloneli Karemera watabarutse. Uyu niwe wavuze mu izina ry'umuryango ashima uburyo igihugu cyababaye hafi mu bizazane bahuye nabyo.
Yakuba Perezida wa Repubulika, bayobozi bakuru b'igihugu cyacu, twebwe umuryango wa Karemera turabashimira cyane kuba mwaramufashije akaramba akamara nira kanseri imyaka 13 yose. Twenda kandi kubashimira ko kuva Karemera twamenye ko yitabye Imana, ubuyobozi bw'ingabo bwaradufashije cyane bigire twakoraga kugeza n'uyu munsi. Ambasada Karemera, Imana ikomeze imwakire mu bayo.
Urupfu rwa ambasaderi koloneli Joseph Karemera rwamenyekanye ku itariki ya 11 z'uku kwezi. Amakuru yatanzwe n'umuryango wakemeza ko yazize indwara ya kanseri yaramaranye imyaka igera muri 13. Ufatiye ku makuru y'umuryango byumvikana ko kuva mu mashuri abanza kugera mu ya kaminuza, ambasaderi Karemera yayigiye mu buhungiro mu gihugu gituranye cya Uganda. Yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1986 muri Uganda, Perezida Kaguta Yoweri Museveni akimara gufata ubutegetsi. Mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, Karemera yari afite ipeti rya kapiteni, akuriye itsinda ry'abaganga bavuraga abasirikare babaga bakomerekeye ku rugamba. Nyuma y'urugamba, Koloneli Karemera yakoze imirimo itandukanye irimo kuba yarabaye minisitiri w'ubuzima, abaminisitiri w'uburezi ndetse n'abanambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Karemera kandi yabaye umusenateri mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, atabarutse afite imyaka 70 y'amavuko. Mu mirimo ye ya nyuma, Koloneli Karemera yabarizwaga mu kanama ngishwa nama kagizwe na zimwe mu nararibonye. Ahwagira ubusa ijwi rya Amerika, i Kigali.